Yeah, yeah. It's Titty Soul. You say that you love me, you need me, you want me, yeah. You believe in my love, we will never be apart, baby. Yeah. Girl, when I'm with you, everything falls in place. You know this is the truth, no one else can take your place. Girl, come and give me your love. Yeah, just a simple touch. I can't wait to see you face to face. That cute smile on that beautiful face. Let's take a trip to outer space. I can make you feel things you've never felt. Tombu ngenza ngimoyizele. Ngizofika nginomama alilizele. Ngizoletha inkomo zona zigcwaliceke. Bamba isandla sami, isandla sami. Konke lokhu ngikwenza ngoba selokufikile empilweni yami. Akekho omunye ofana nawe. Awukaze wayiphula inhliziyo yami. Uyazi ngiyakudinga, ungilethele ukuthula. Uthando, inhlonipho, isineke, nazo zonke izinto. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela.
I could write a book about you, 'cause you're so special. Told my homies I would wipe you. Say I do at the altar. Baby, I wanna sign in the Delta. The marriage you gonna have gonna be awesome. When I look in your eyes, I see the future. And you drive me crazy like an Uber. On my mind all day, never stay out. Stay with you all night till the sunrise. When I look in your eyes, I see a paradise. I like the fact that you never really tell lies. Stay true, good girl, full of manners. I can tell all your friends are getting jealous. They were never true friends, haters. Let's take a trip, baby, you see them later. I know they're probably thinking you a traitor, but who cares? Not me. You got a big ass on those jeans. Turn around, baby, let me see you twerk for me. Good girl, but you only go bad for me. Yeah, shorty, you only do that for me. Dance slowly, you making me mad, honey. Damn, girl, you got me living in a life story.
Solo kufikile empilweni yami. Akekho omunye ofana nawe. Awukaze wayiphula inhliziyo yami. Uyazi ngiyakudinga, ungilethele ukuthula. Uthando, inhlonipho, isineke, nazo zonke izinto. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela. Anginaso isikhathi sokushona le nale. Wena nganginikezwa inkosi ngempela.